mwangu kwa kumeka ka ka weo kila kidunda pa
DJ Moria
tena uti atani uma uti kwa yangu
unajua bisi na hela ila nikiwa na wewe najiona taji
zama katika kina kirefu chaba.
What up, guys? Ladies and gentlemen, this is DJ Moria with another brand new Bongo Mixtape, Volume 4. Thank you for the love and support. Yeah. I see you guys. Here's a brand new by Rayvani and J Melody. Title Dance. Lego. No long talking. Lego.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria. DJ Moria.
Make you happy and cool. Now you are missing a hell.
kihali flani mweza kuna hisi, kama kibaridi mweza kuna hisi, kama kikizidi poza na kisi. Haya baby
DJ Moria,
mweza kuongeza na chips, kiuno laini bila ya glisi, wakitusumbu watu ite polisi, mana wapendi. Unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Ah baby unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Na na finale ya juju na ba
Sawa, sawa, oh, mwambie ninampenda. wala sikupeshe na ingia. Sina haki ya kuchenji ya idea. Apo wapo nime mungania. Apo wapo nime shikiri.
DJ Moria.
Masa kukwinyo mtaunia na haa. Kwa hakika haya mapezi. Kusema kweli yataniua. Sema kweli yataniua. Na penzi letu ni kama suna. Na ulizi kama suma. Hata akinuna bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna. Msinione huruma. Chamtuliwa na mtu. Kutu yake chuma. Kasima mimi na mpena.
Sitaki chochote. Nataka mapenzi. Kama so hivu itanizika. Si umwi kitu, si umwi chochote. Na umwa mapenzi. Jama mweze nimeridhika. Na bado akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa. Ufunu afunika. Atunafika kwenye pa. Eti, will you marry me? Will you marry me? Honey, will you marry me? Will you marry me? Eti, will you marry me? Will you marry me? Honey, will you marry me?
DJ Moria.
Na mambo ya kwetu ya ndani. Haya toki nje ni ya ndani kwa ndani. Nana nipa mambo. Sochi ni kitandani. Na tukigombana kwa ndani. Haya toki nje ya nesha kitandani. Eti, will you marry me? Will you marry me? Will you marry me?
Jamani, this girl, she's on fire. On fire. Nakia mungu, sito retire. Oh, retire. Umenyimwa tatabia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa paka sura mbaya. Hey, girl, you on fire. Umenyimwa tatabia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa taka sura mbaya. Oh,
DJ Moria.
Ukidansu solomi, ni atar. Ukidansu solomi, ni atar. Ukidansu solomi, ni oh. Girl, you on fire, fire. Ukidansu solomi, fire. Ukidansu solomi, fire. Oh my girl, you on fire. Oh, oh, girl, you on fire. Ukidansu solomi, you on fire. Ukidansu solomi, fire. Fire, fire, fire. Oh, girl, you on fire.
see when you look at me. Nina kupendaga, na nipendaga. It shows our love is real. Utakavyo nitati kwako I believe. Dunia yangu umeitawala, kwingine sipo. Nikiwa mapenzi karata, kwako nimeamakopa. Nakupenda mpaka naogopa usije kuondoka. Wanipatia faraja, haya sio mapenzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi, sio simple. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa sura mbaya. Oh, oh girl you on fire. Napenda ukidance so lonely, ni hatari. Ukidance so lonely, ni hatari. Ukidance so lonely, ni oh, oh, oh. Oh you on fire, fire. Ukidance so lonely.
DJ Moria.
Chana na wapenzi wa kitambo, I can't even compare ta kidogo.
Girl, you changed my life, oh. I swear one go down. Chana na warembo wa kitambo, I can't even compare ta kidogo.
You make my days bright, brighter than the sun, yeah. Unafanya ningare, ningare, ningare.
DJ Moria.
Oh baby, oh, oh my darling. Mwanzo kunina aibu, usiongeze fujo ndo hatari. Tarari arara, nikupe nini nieleze wapi? Nitakupeleka kwa mama. Na penzi kilevi ushanipa shoti, umenilewesha. Mahaba, let me see for you.
Popote ulipo, nami nipo. Iwe mashariki magharibi, ufumapo pepo. Uwepo wako, maisha ni kama ndoto. Najua hawapendi na faidi, marasha pepo.
Baby una kiti chako uko juu, yani kwa mahaba yako niko full. Na hivyo ulivyo mweupe mshunu mshunu. Ongeza ma baby ongeza, unamaliza moyo wangu. Ah, mimweza ko nimekufa, na kupenda mayu wangu. Chombeza mabibi chombeza, unisitiri utu wangu. Ah, ukinyacha nitakufa, mina kupenda mayu wangu. Nikupe nini nieleze wapi, nitakupeleka kwa mama. Na penzi kilevi ushanipa shoti, umenilewesha mahaba. Let me see for you.
Popote ulipo nami nipo, iwe mashariki magharibi, ufumapo pepo. Uwepo wako maisha ni kama doya. Najua wapi nina maisha.
Unapenda kununa, unapenda kuzila kila saa. Oh baby,
sio kwamba napenda kununa, napenda kuzila kila saa. Oh baby,
DJ Moria.
Jua kwa moyoni mwangu na ingali, inge kwa moyo na mlango, ninge kufungulia, ungejiangalia.
Yeah, upa moyoni mwangu na ingali, kwa moyo na mlango, ninge kufungulia, kila nacho itaji ndoa.
Ata mina tamani, ndoa ifungwe, tuwalete majirani na marafiki, wote wafike. Mina tamani, ndoa ifungwe, tuwalete majirani na marafiki. Nitakuoa kweli, sio kwamba na kuchezea, ila ngojea.
Utanioa kweli ama unaniongopea?
Mama
nichezea?
Oh baby, nitakuoa kweli, sio kwamba na kuchezea, ila ngojea.
Kichwa maneno yao waimba tarabu, wanasema unanichezea, ukichokota nikimbia. Oh,
maneno yao siyo msafu, maneno yao silete tirafu, ukanikimbia nintamia. Oh,
nakupenda na wewe wanipenda, asa kwa nini utaki ndoa?
Nakupenda, najua unanipenda pia. Usijali nitakuoa. Ata mina tamani, ndoa ifungwe, tuwalete majirani na marafiki, wote wafike. Mina tamani, ndoa ifungwe, tuwalete majirani na marafiki. Oh, nitakuoa kweli, sio kwa maana kuchezea, ila kuzetea.
Nakupenda siku zangu za uhai wote, nakupenda hata kitu japo sovyo.
DJ Moria.
Mimi niko tayari tununue sayari, tukaishi wawili. Yani wewe subiri kauke bahari, nikuonyeshe fahari. Sinilisema sito fall in love. Nimechikuta nime fall in again.
Nakupenda siku zangu za uhai wote, nakupenda pate kitu japo so vyote. Nakupenda siku zangu za uhai wote, nakupenda pate kitu japo so vyote.
Time come a sugar
sweet.
Time
kama pipi.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sali.
Sweet, sweet, sweet.
Oh, this love.
Sweet, sweet, sweet.
Mm, tamu kama sugar.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama pipi.
Sweet, sweet, sweet.
Ah, tamu kama sali.
Sweet, sweet, sweet.
On Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria. DJ Moria.
Ikichakike inuso kaputi. Aminifinya kwa hapa mimi sifuru kuti. Nangumini tadeja kinipiga kibuti. Utapata na mazishi, utabeba maiti. Nadhani kwamba, aha, nimefika mwisho, aha, nisitaki tena, aha, awi wameniweza.
Nakupe, siku za muzo wali wote. Nakupe, pate kituja boso vyote.
Ya chocolate uzuri kampa mama, oh mama.
DJ Moria
Violeti kisura chake yani baby face ananichanganya, anichanganya mwenzenu. Nimezunguka sijamona kama yeye, na hata ukizunguka huwezi mpata kama yeye. Jamani nimezunguka sijamona kama yeye, na hata ukizunguka huwezi mpata kama yeye. Mina wivu, oh wivu, oh baby mina wivu, oh wivu, kusema kweli mina wivu,
oh baby,
oh wivu,
mina wivu,
mina wivu,
oh mina wivu,
oh wivu,
oh mina wivu.
Dozi unanipatia, unafanya wakeshe, wakeshe, macho wazi. O mambo yako wazi, 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 tuweke wazi, wazazi. Milele tuishi wote, mimi nawe maitali. Mzenu nimezunguka, sijamona kama yeye. Na hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Mani nimezunguka, sijamona kama yeye. Na hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Na wivu, mba wivu. Oh baby, mina wivu.
DJ Moria.
Ndani ndio kifo cha mende chali. Party to party. Monday to Monday. Ndani ndio party to party. Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
Vicky Bandes.
Hele wa wewe. Wewe. Wewe wangu wa moyo. Ulivyojaza nipo moyoni. Hakika wengine sioni. Hele wa wewe. Oh
chali. Body to body, body to body.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love.
Sema utakuja nikimbia, utaniacha. Uwe nasema utakuja nitesa, moyo utavuruga.
DJ Moria.
Nasema utakuja nikimbia, utaniacha. Utakuja nitesa, moyo utavuruga.
Mwawe shongejua, unavonipenda na minavo kupenda, tunavo pembeleza na itabidi wa come slowly, wajiane tukipigana mate. Hapa tu ni mapenzi ya dhati.
Baby njoni
kupembeleza,
nibembele, baby njoni bembeleze, nibembele,
baby njoni bembeleze, nibembele, baby njoni bembeleze, nibembele,
njoni bembeleze, nibembele, baby njoni bembeleze, nibembele. Kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Sija wai kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Na nikiugua ni wewe ndiye daktari wa moyo wangu baba.
Kila unaponishika kama nimepigwa na umeme. Kila unapoondoka yangu dunia inasimama. Mapenzi yako yamenipa amani. Kwa mapenzi yako sihitaji tamani. Vipi wengine hata sitamani. Basi my love njo nikubembeleze.
Wanakesha wakiomba tuachane, wanaupaka rangi upepo. Ufe nkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidisha tempo. Bila sita saba na nane, ata kumi singa.
DJ Moria.
Yoni suza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ngizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apidu. Akina kari maskorio na kusengenya, na vile uwajibu wanajite Kenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka subu hii. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, yani baby umeniziba mudo. Mudo, mudomo.
Na isi kama umenifanyi alimbwa Thailando mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't wanna one night stand.
wako chizi nisha tata cha kupenda till I die. Mana nani pama we, wengenge. Mala bichwa mala mwe, wengenge. Kaja jimu na kite, tengenge. Iri mradi uchokozi, awona na na na. Macho natazama mbingu, amikono shafunga na pingu. Kibaridi uko nje kuna wingu, mina mwagaga macho.
Soto Mombasa uko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apidugi. Akina kari maskori wana kusengenya, na bila uwajibu wana jikekenya. Na ulito na sifa unanipa tena, yani mpati, mpati,
mpati. Atipenzi singo, asaya nini twazimane. Nililishika pindo, sinaburi kuachia. Kikulacho kinguo, asaya nini tukizane. Mapenzi magube gube, ya kikusivu taachia. Ayajua mapenzi ya kikigitali. Kipenda leo kesho kimachali. Yanatesa vibaya, yanatesa vibaya. Naukua kautikute mwingangari. Kipenda leo kesho wimachali. Yana tesa vibaya, yana tesa vibaya.
DJ Moria.
Tuchezesha miduru pande, wakatuga upande pande. Tuwe kitu kimoja, mimi na wewe pamoja. Pasi tuchezesha miduru pande, wakatuga upande upande. Tuwe kitu kimoja, mimi na wewe pamoja. We are number, we are number, we are number. We are number moja. We are number moja.
We are number. We are number. We are number. We are number. Sini number moja. Sini number moja.
Basa mata ukosa kumpenda mkweli. Mapenzi ya nakasiri na jua. Yata kumiza.
Tena chonde uje ukonde utauchosha mwili. Mapenzi ya nakasiri. Yata kumiza. Moyo wangu kichanga. Yani mwake mwake nye. Pusho nizeke kijana. Yani niteseke nye. Funka zuzu mwananda. Mambo yete yente. Kama kopa kabana. Mwacha niji mwage.
Mwecheza kama
nasusa.
Nasusa, 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 nasusa. Nasusa.
Wasituchezeza miguru pande. Wakatuga upande pande. Tuwe kitu kimoja. Mimi na wewe pamoja.
Wasituchezeza miguru pande. Wakatuga upande upande. Tuwe kitu kimoja. Mimi na wewe pamoja. We are we are number. We are number. We are we are number. We are number. We are number moja. We are number moja. We are we are number. We are number. We are number. We are number. We are number moja.
Nobody has me the way that.
We are number.
Somebody can love you the way that.
Kisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for whatever coming through. Mambo ya kienda mbaya,
DJ gonna... Moria.
Kama usafa sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio mpata, sina makata. Jisifi waka, pendeza. Natakwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Nakupenda, mwenye nikupenda fast. Nakwa rambo, nino nivita majimaji. Sito kutendi na kutenga, sito kujaji.
Naomba dua, nisije zingua. Nobody, nobody. Watasema sana, wataongea. Wazidi umbea, nobody.
Me the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, mauninja kung fu. Anaruka, nainuka, nanguka poo. Nanepa, winja, winja, warentu.
honey sugar ginger ginger my boo sauti akiongea tu mashallah mashallah mbu akitembea mwendo billions dala kama kajiongezea shape bala bala kajipendelea mpaka kara kara sauti akiongea tu mashallah mashallah mbu akitembea mwendo billions dala akikusogelea bala bala sasa akikuchekea du
samba sana naomba dua nisije zingua nobody Watasema sana, wataongea, wazidi ongea Nobody, nobody
Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria. DJ Moria.
Shata. Kama balizi la bahari wako mwili Nisichomoki nisha zama kiwili wili Minakwambia baby, body kama hiyo wataitoa wapi Nye kusema simalizi, kukwiga wila boka funge na nati Haya sasa, simlisema sina mchumba Huyu waba huyu, huyu waba huyu Haya sasa, simlisema niko single Huyu waba huyu, huyu waba huyu Ulizeni, aseme Dodo, 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 dodo
Baby, do your jump
Dodo, 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 dodo
Just do your jump
Dodo, dodo,
onyesha nyonga
Dodo, dodo,
baby, do your jump
Dodo Toto mweupe, tena bila fita Unyama mwingi pozi za picha Na kwa bedi ya tatu vita Naongea tu hivi mnajua na vyo nichanganya Nichanganya Nikiachika nitembwa niko pale Ebwana, ebwana Haya sasa, simlisema sina mchumba Huyu waba huyu, huyu waba huyu Haya sasa, simlisema niko single Huyu waba huyu, huyu waba huyu Mulizeni, aseme Dodo, 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 dodo
Baby, do your jump
Dodo, 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 dodo
Just do your jump
Dodo
DJ Moria.
I'm gonna get your attention. That's why I wanna take your vacation. Can you guess that one next location? Zanzibar.
Zanzibar.
I wanna take you to Zanzibar.
Hey, Zanzibar.
Have you been
Nobody hit me like you do. Ni ushake chupa. Of you, nothing, baby, I wanna do. Everything, baby, I could do.
I wanna give my last tattoo. It's gonna be the face of you. Nothing, baby, I wanna do. Everything, baby, I could do. Have you been to Zanzibar? Hey, oh, hey, Zanzibar. I wanna take you to Zanzibar. Oh, hey, Zanzibar. You will be to Zanzibar.
Oh, so. Kama kachoro budi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga. Just like a candlelight.
DJ Moria
Boloa kizingata. Like my oh my. Gozi yake anavometa met. Kama shima. Iviwe unazani na kutamani la. Nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina biyo kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful man. Woman. Woman, could you be my only, only woman? Woman, woman, Aisha, 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 Aisha.
I'm like my oh my. Na hilo ni macho na keka kolo.
DJ Moria.
I'm a dish up like a cola. Go spend all my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo pusi za keka mudori. Anavujisha wa. Nisha jaribu kupapasa. Dar es Salaam na Nairobi ni Mombasa. Sinya mura mpaka sasa. Kufanana umshepu sasa. Yeah. Maneno manungono na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Wajibu kurupuki. Benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura. Kazi ninyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura. Kwenye shindano la warembo acha nkupe taji. Kwanza bado kijana. Kifu wana pajalala. You such a beautiful woman. 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 Would you be my one and only woman? Woman. Woman. When I go to Aisha. 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 Aisha.
DJ Moria.
Hali mradi unanipenda. Peki yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuwachi. Pengine uniache wengi na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Mtakulinda mpenzi wangu. We jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao. Achana nao. Uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao. Achana nao. Uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sije nacha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu ni wako wa moyo. Oh baby love, usijine chako fitna na maneno yao. Mm-hmm.
kupendeza, wendo furaha yangu, wendo amani yangu, wendo jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu, wendo jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu, achana.
Kaka kama upo kando yangu, ikishika na amini, amna zaidi ya moto fire.
DJ Moria
sita kidali kiuno kintaya, skin chocolate riana wa ulaya, umeupige mwingi mama you on fire. Angelina Rokabai, she is from Bunguda, kwa mama Samia kule Karekai. Girl, I love you till I die. Umitawala kini tamu penzi la kusiridiki, imezama kwa kisima chenye kina kirefu. Tena nitalipa mshara, we meneja wa moyo wangu, doctor wa pressure na stressi, unanituliza. Unaloka baby, acha ni kuingie. The way you walk, the way you call me, the way you love me, honey, the way you call me daddy, it's only you and me.
Bahari ya mapenzi. utatanga. Sijafanywa msukule msipate tabu kumaliza waganga. Amenirudisha shule hesabu maumbo kupanga. Penzi la wasasa mbule lenye protini, vitamini na wanga. Ladha yake si sukari, ni vichenza na malimao. Mechi zake uwa hatari, ni chenga na mabao. Kazi nisionekani, yupo wapi huyu? Simu nisipatikani, yupo wapi huyu? Baba kaniulizia, yupo wapi huyu? Mama aishi kulia, yupo wapi huyu? Mimi
nimezama katika kina kirefu cha bahari ya mapenzi.
Msinitafute,
nimezama
msiangaike,
kina kirefu
nipo salama, salama, salama.
DJ Moria.